Igice cya 24. Yesu yagurira umurimo muri Galilaya. Matayo igice cya 4, umurongo wa 23 kugeza kwa 25. Mariko igice cya 1, umurongo wa 35 kugeza kwa 39. Na Luka igice cya 4, umurongo wa 42 n'uwa 43. Ibikubiye muri iki gice. Yesu azenguruka Galilaya ari kumwe n'abigishwa be 4. Umurimo we wo kubwiriza no gukora ibitangaza umenyekana hose. Yesu yari yiriwe akora ibintu byinshi ubwo yari i Kaperinawumu ari kumwe n'abigishwa be 4. Nimugoroba, abantu b'i Kaperinawumu bamuzaniye abarwayi babo bose kugira ngo abakize. Ntiyigeze abona akanya ko kwiherera ngo asenge. Nuko mu gitondo butaracya neza, Yesu arabyuka ajya hanze ari wenyine, ashaka ahantu hatari abantu yashoboraga gusenga se yiherereye. Ariko ntiyamaze akanya ari wenyine. Igihe babonaga ko adahari, Simoni n'abari kumwe na we bagiye kumushakisha. Petero ashobora kuba ari we wari ubayoboye, kuko Yesu yari acumbitsiwe. Mariko igice cya 1, umurongo wa 36. Bamaze kubona Yesu, Petero yaramubwiye ati, abantu bose baragushaka. Mariko igice cya 1, umurongo wa 37. Abantu b'i Kaperinawumu bashakaga ko Yesu agumana nabo, kandi ibyo birumvikana rwose. Bari bishimiye by'ukuri ibyo yari yabakoreye, bituma bagerageza kumubuza kuva iwabo. Luka igice cya 4, umurongo wa 42. Ariko se, Yesu yari yaraje ku isi azanywe mbere na mbere no gukora bene ibyo bitangaza byo gukiza indwara? Kandi se, yagombaga gukorera umurimo muri ako karere konyine? Yesu yabivuzeho iki? Yesu yashubije abigishwa bati, nimuze tujye ahandi mu midugudu yo hafi aha kugira ngo naho mpabwirize kuko ari cyo cyanzanye. Yesu yabwiye abantu bamutitirizaga ngo agumaho ati, ngomba gutangariza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu yindi mijyi kuko ibyo ari byo natumwe gukora. Mariko igice cya 1, umurongo wa 38, na Luka igice cya 4, umurongo wa 43. Koko rero, impamvu y'ibanze yatumye Yesu aza ku isi kwari ukugira ngo abwirize iby'ubwami bw'Imana. Ubwo bwami buzeza izina rya Se kandi buzakemura burundu ibibazo byose by'abantu. Yesu yakoze ibitangaza byo gukiza abantu kugira ngo atange gihamya yuko yatumwe n'Imana. Hari hashize ibinyejana byinshi Mose nawe akoze ibitangaza kugira ngo atange gihamya yuko yari yaratumwe n'Imana. Nuko Yesu ava i Kaperinawumu ajya kubwiriza mu yindi mijyi, abigishwa be 4 bajyana nawe. Abo bigishwa 4 ni Petero n'umuvandimwe we Andereya na Yohana n'umuvandimwe we Yakobo. Hari hashize icyumweru kimwe gusa Yesu abasabye kujya bajyana nawe bagafatanya umurimo. Igihe Yesu n'abo bigishwa 4 babwirizaga muri Galilaya, bageze ku bintu bihebuje. Koko rero, inkuru y'ibyo Yesu yakoraga yageze mu turere twa kure. Iyo nkuru yaragiye isakara muri Siriya hose, igera mu karere k'imijyi 10 kitwaga Dekapoli, igera no hakurya y'uruzi rwa Yorodani. Matayo igice cya 4, umurongo wa 24 n'uwa 25. Imbaga y'abantu benshi bo muri utwo turere ni Yudaya bakurikiye Yesu n'abigishwa be. Benshi bamuzaniraga babaga bakeneye gukizwa indwara. Yesu ntiyabatengushye, ahubwo yakijije abarwayi babo bose kandi yirukana imyuka mibi mu bari baratewe n'abadayimoni. Ibibazo byisubiramo. Igihe Yesu yari yiriwe abwiriza i Kaperinawumu, byagenze bite mu gitondo bukeye bwawe? Kuki Yesu yatumwe ku isi, kandi se n'iki cyatumaga akora ibitangaza? Ni bande bajyanye na Yesu igihe yajyaga kubwiriza muri Galilaya, kandi se abantu bakiriye bate ibikorwa bye?